CCA와 자마코 마마사미야 바소파 웨이 Jeff Dial, Vim Voice Classic Music. Hey yo Wiz CCM CCM CCM
Basopa on the mix.
Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana. Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana. Naipenda CCM kutoka moyoni, maendeleo tunayaona na siyo mdomoni. Balabala zinapitika, miundombinu dahana tumemumefika. Vijijini sisi tusona mama, mama yetu ni Samia. Hata wenye mama, mama tu ni Samia. Raisi wa jamhuri aiongoza Tanzania. Mitano tena naomba tumpatie Tanzania. Mungu mbariki mama Samia, ona uongozi anaupatia. Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana. Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana.
Yeah, God bless ba pandas bu. Chama changu ni kile kile, nende huku ni ende kule. Misiwezi kuhama chama, chama la mama ni la wana. Maendeleo shazi, wekezaji shazi, mama mkuza vipaji.
Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana. Sijawahi chukia chama, chama la mama ni la wana. Naiombea CCM, Mungu mbariki CCM.
Kama naipenda CCM mikono juu, kama nampenda rais wetu mikono juu. Hai, tunaenda kushoto, tunarudi kulia. Tunaenda kushoto, tunarudi kulia. Onyesha bendera, chezesha bendera. Onyesha bendera mama, chezesha bendera. Onyesha bendera mule mule. Ibiti kapiga nani kapiga pasopa, inyimbo kaimba nani Jovi na Wizi, Wizi kidi baba.